kahle kahle ngoshini ngokukutshela ukuthi ngiyathanda ngoni ngidlalile ngemizwa yakho bengiphosisa uma ngithi ngizokushada bengxile xola kodwa athandani siyathola musuku ngibhora uyangikhondresela ngelobolo athandani siyathola musuku ngibhora uyangikhondresela ngelobolo athandani siyathola angifuni ukuqina usungizonda musuku ngibuza untubibona uyangibelesela uyangikhyo you know mine if I ever call you love don't you take it to the heart only tied to personal I just wanna have fun kahle kahle ngoshini ngokukutshela ukuthi ngiyathanda ngoni ngidlalile ngemizwa yakho bengiphosisa ngithi ngizokushada bengxile xola kodwa athandani siyathola musuku ngibhora uyangikhondresela ngelobolo athandani siyathola musuku ngibhora uyangikhondresela ngelobolo